kelezi sekondari kusematandweni ngishiselwa igazi uma wakho wankoma ngasitholani phakathi hlule kukuziba umlandi besikashana bashintshe impilo zethu umlandi besikashana bashintsha yonke impilo
Alone, you put down the lamp. Who is with me so well?